Ngiye kubibara imyaka yabijana ubi wawe nabaye umutesi ndabyuka nka serebula ndatumika nka pagasa because of you ngacyuri nota Gache wanyi tu mukozi na funguri wa maira Nasakalu profita chance Mora muri up and downs Ugo bjava kap jamze Iwi haiv jamfanze All my melodies for you, you Omu munda bucheche You delay me down Wala nyima nyese wanchi ichimana Kumanika yamenye Oma jizu manuke Mama ye, papa ye
Okay, yeah.